Ɗerewol ngol Bulus windani Afisanko'en. Afisanko'en, suurewol arandewol. Min Bulus mo Allah suɓi mi warta lilaaɗo Yesu Almasihu, windi ɗerewol ngo'ol. Mi windan yimɓe Allah gonɓe nder gariiri Afisa, kooliiɓe Yesu Almasihu, iɓernde go'o. Allah nyaako meɗen, Yesu Almasihu joomiraawo meɗen, barkiɗina on, hokka on jam. Yettoore tabbita to Allah nyaako Yesu Almasihu, joomiraawo meɗen. Nder sumpootirki e Almasihu, o hokki en koo iri ɗume barka daga dow. Ko duuniyaaru tage, Allah suɓi en ngarten ɓe makko, barka Yesu. Gam ngarten sheniiɓe, ɓe ngalaa toɓɓel hakke Yeso makko. O darwi nder yidde, ngarten ɓiɓɓe makko, barka Yesu Almasihu. Gam kanjum woni ko o yiɗani en. Non welaniimo. En mantu Allah gam o yiɗi en yidde mawnde, gam shahu ɗum o hokki en, barka ɓiɗɗo makko mo o yiɗi. Sumpootirki e Yesu rimɗini en barka ƴiƴam makko, o yaafanake en hakke meɗen, gam yidde nde Allah holli en keerol wala. Yidde nden nde mawnde. Nder faamu makko e andal makko, o holli en sirru ko o yiɗi o waɗa, barka Almasihu. Fii ɗum ɗum Allah yiɗi waɗuki, o waɗay ɗum to sharel waɗi. Ko o yiɗi waɗuki kanjum woni o hawta koo ɗume ko woni e ley, e ko woni e dow, warta ley laamu Almasihu. Allah suɓi en wartiri en yimɓe makko, barka Yesu Almasihu. Ko duuniyaaru tage o sirri fii ɗum. Gam kanko woni gaɗoowo fuu ko yiɗi, nonno o yiɗi. O waɗu non gam enen artuɓe ngaɗi ɓerɗe dow Almasihu, ngaɗen jonde mantuki teddungal Allah. Onon ma, o ngarti yimɓe Allah, sherel ko nanɗon wolde goonga, wato habaru belɗum dow Yesu, gaddan ɗum on kisndam. On koolake mo, Allah bo hokki o ruhu muɗum, ɗum o waɗani on alkawal, ruhu ɗum holli on ngartiɓe makko. Nde en ngoodi ruhu Allah, en tabbitini en keɓay koo ɗume boɗɗum ɗum Allah waɗani en alkawal. Nden ɗum rimɗinay en gam ɗum manta mangu Allah. Gam majum, daga sharel ngel nanumi habaru no kooloriɗon joomiraawo meɗen Yesu, ino ngirruɗon yimɓe Allah. Mi alaa yettuki Allah gam moɗon. Imi waɗana on do'aare koo ndeye. Imi toro Allah mo Yesu Almasihu joomiraawo meɗen, nyaako mo mangu. Hokka on ruhu muɗum, pamtinay ɗum on, ɓeydana on andal Allah, gam andonmo boɗɗum. Imi waɗa do'aare kadin, Allah maɓɓita ɓerɗe moɗon, gam andon kammunde nde o noddiri on. E barka mawɗum ɗum o waɗani yimɓe makko alkawal. Ɗon ma, imi waɗa do'aare andon no bawɗe makko mawɗe kuwirta nder meɗen, enen tokkuɓe Yesu. Bawɗe ɗen ɗe go'o e bawɗe shembiɗɗe, ɗe Allah huutiri sherel ko o ummini Almasihu daga mayde, o jooɗinimo dow jooɗorgal laamu to jungo makko nyaamo ton dow. Ton Yesu laami dow koo moye laamiiɗo, e laamu, e bawɗe, e ardiiɗo, e koo iri ɗume laamu, gonɗum dow e ley. Naa jooni tan, ammaa haa abada. Allah waɗi koo ɗume ley laamu makko, o wartiriimo ardiiɗo koo ɗume e ardiiɗo kawtal tokkuɓe mo. Kawtal tokkuɓe Yesu ngoni bo ɓandu makko. Kanko bo woni kebbinɗo koo ɗume imo nder maɓɓe koo toye.